Switch.
It's the kids,
babe. Kona toka mbali mama unani mixi Akili yangu ekaisa unani mixi Nika vipi karibu nae Na soundi gani apagawe Nanti ya majaribu your west Nitavunja kibubu your west Paka mashosti wao na wivu your west Hilo uno mama we your west Nanti ya majaribu your west Nitavunja kibubu your west Paka mashosti wao na wivu your west Hilo uno mama we your west
Take clothes in army don't go far away Wine for me baby let her uno my way
Hilo uno na voliendo Unanichanganya kabisa nifanya niwe mento
Mtoto mtundumtundumtundum mtoto nuksi Amesha kula vitu vyake meji boosti Nifuruge mama we Nichanganye mama we Nifuruge mama we Nshakupa nafasi
Nanti ya majaribu Your west Nitavunja kibubu Your west Paka mashosti wao na wivu Your west Hilo uno mama we Your west Nanti ya majaribu Your west Nitavunja kibubu Your west Paka mashosti wao na wivu Your west Hilo uno mama we Your west
Kona toka mbali mama unani mixi Akili yangu ekaisa unani mixi Nike vipi karibu nae Na soundi gani apagawe Na watoza majinsu wanavovunja shingo Leo watasema wote wapo singo Usijali wakisema na maringo
Na maneno sio vitendo Tema na Mtoto mtundumtundumtundum mtoto nuksi Amesha kula vitu vyake meji boosti Nifuruge mama we Nichanganye mama we Nifuruge mama we Nshakupa nafasi
Nanti ya majaribu Your west Nitavunja kibubu Your west Paka mashosti wao na wivu Your west Hilo uno mama we Your west Nanti ya majaribu Your west Nitavunja kibubu Your west Paka mashosti wao na wivu Your west Hilo uno mama we Your west.